Rastafari. Chata. Iskensiki, baby.
Lazima ze kukaa kabla kutamba, enzenu jwe kusmama kabla kutembea, na kama uzuni ujwe fura, just around the corner, hakuna kata tama, always put your smile, we live it, we learn it, cause life is a journey, milima mabonde, we live it, we learn it, cause life is a journey, milima mabonde.
I see pain every time I mirror face my face. It's insane, maisha mtali nasi make sense. Let I complain, bila imani sa to maintain. Focus na aim, pia usizani takwa simple. Hila japo inachosha, kuna muda inakata. Hila shindi upo ndani kiume bila kuchoka. Na kuna muda tunakasa, kuna muda tunadata. Kuna muda kuna kucha na kuna vitu avyakasa. Look into my past life, nafanya chozi choke. Doma na najifunza siwe teke. Oh my God, nombo nyondole upweke. No more,
no more.
Lazima ze kukaa kabla kutamba, enzenu jwe kusmama kabla kutembea, na kama uzuni ujwe fura, just around the corner, hakuna kata tama, always put your smile, we live it, we learn it, cause life is a journey, milima mabonde, we live it, we learn it, cause life is a journey, milima mabonde.
Chakwanza na mshukuru Mungu kwa palipofika, kwenye haswa, shanyanyaswa na kudharilika. So tu pesa mpaka maisha menibadilisha. Ukifanikiwa marafiki wa kweli wanahesabika. Nilikotoka sijui mambo ya elimu sio mtaji, hata ukijifanya mwendo wazima tu kujaji. Wakati wadogo nilisikia tu kuwa uyaone. Sasa hivi nikitoka morning na road in the morning. Yeah, natafuta pesa mzee bila kuchoka. Kama unapenda kufanikiwa usiogope kudondoka. Unanyanyuka unajifuta vumbi, unandoka na kucheka leo, kirudi tajiri atakogopa. Bado tunapambana tusichoke, kwa maana riziki tumeombewa wote. Tunakoma nao magetoni situtoke, noma tunakoma.
Lazima ze kukaa kabla kutamba, enzenu jwe kusmama kabla kutembea, na kama uzuni ujwe fura, just around the corner, hakuna kata tama, always put your smile, we live it, we learn it, cause life is a journey, milima mabonde, we live it, we learn it, cause life is a journey, milima mabonde,
cause life is a journey, milima mabonde.